nali manyi nti bw'oyamba obanga asize ekimera kubanga osiga kimu n'ofuna bingi mu makungula naye abaana baleero okoyi omuyamba okimanyi ekiddako nti bw'atakutta anoonya okuzza mabega jabajja begonza nyamba gwakulembeza ku mimwa naawe n'omusaasira kuba omanya ebizibu by'ensi abantu babintidde gw'oyambye n'ojja mu nvuba yabakanaaluzaala n'akukaayisa ensi tobalaba okuseka maketi balina bye bakwese munda ez'ensiko baseka za ttima kye bakulembeza bukyayi yamba funa w'okoma sibulya janta omusembeze abantu babi mu mitima balina ebitala munda yamba funa w'okoma sibulya janta omusembeze abantu babi mu mitima balina ebitala munda bantunuza ekkabyo sibwe nali muntunula sebonnali wabbeyi eyeegombe saalabako kuno okukoga kwosaawo okufuma kivudde kwaba abantu abajja begonza nga kyebanoonya bwe buyambi balina emitima emibi bwafuna awoza saagala kumanya neyeerabira luli nti wamujja mu nfuufu n'alyoka akola agwagazibu n'otambula ng'omuzoole so nga gw'oyita owuwo yakupangira entanna baggala nnyo okwekusa ebirungi by'ojje mu ntuuyo ayagala bifunire ku mukeeka bantama sibulya janta omusembeze abantu babi mu mitima balina ebitala munda yamba funa w'okoma sibulya janta omusembeze abantu babi mu mitima balina ebitala munda balina emitima emibi gundi ekisa kisibe ku mpingu oyo gw'osembeza wekuulira mbazi ukalingi sekati nkola byange nakyuse sikola kusiimwa batantuma natandika mpola yakutuuka gye ndaga kola ng'omuddu lugero olyeng'omwami oluvannyuma nakifudde n'amoto gye nkulembeza ku mirimu bakankuyambe nedda ekinnemye nga ndeka ng'enkyantandikira awo seereetera miteeru gwate gw'oyambye ng'ataawa enkya yakufuukira eddogo bangi bafudde ekibasiza kwe kuyamba yembuuza najja naani mu buveeka badde najja bw'omugansisira ba mikwano gya mmere kaabuliŋŋani yamba funa w'okoma sibulya janta omusembeze abantu babi mu mitima balina ebitala munda emugimbagamba yamba funa w'okoma sibulya janta omusembeze abantu babi mu mitima balina ebitala munda taate yanzaala yamba funa w'okoma sibulya janta omusembeze abantu babi mu mitima balina ebitala munda mambe yanyonsa yamba funa w'okoma sibulya janta omusembeze abantu babi mu mitima balina ebitala munda mbeere mirembe